Yeah. Kaburi lishindo kushika, jiwe lilishindo kukuzuia, ulishindo kifo na mauti, usifiwe Bwana. Anenekisa mbingu na dunia anisize.
Only one in our life, Baba, ni wewe.